mukama kanyimuse mikono jange razi wange manyi gange ngabo yange mwene kweka nguvu zangu mumbaji wangu Mungu mutakatifu njuba yange yokumacha subiri yange tonde kangaku wakakanya obusungu bwabalabi norungamye ebigere byange okoze binje ekitibwa twala eggulu liriwo okulu obuyinza bwo seba banene mu mawanga bangi naye gwe Yesu tewali akwenkana
ondekawo siba namanyi
sibawoni
gwe nkuvako binema
sibawoni
emigeto kye bakuba
sibawoni
kye kituwonye byasoba
sibawoni
laba bano bwe twakula
sibawoni
ebyamasanyu byabatwala
sibawoni
wadde bakatonda bangi
sibawoni
mukama gw'obasinga
sibawoni
Sende muri mugwa mikono jogo atonda Manyoli tukirize vifako kubobi mani
Wetole kamu kwa nujo atandika Watandika mukama no maliriza Manyoli tukiriza che watandika Katisa machimu mutande kanga wo
Wende kawo siba na manji
Siba woli
Wengu bako binema
Siba woli
Emigeto che bakuba
Siba woli
Jeji tuwonye vya soba
Siba woli
La baba no wetu akula
Siba woli
Bebe amasanyu ya batwala
Siba woli
Wade wakatonda banji
Siba woli
Mukama kuba singa
Siba woli
Zikirizo mbere deo mukama Chimanyi kwa budabu domu tima Gwante seza masanyu Katonda wa magenda gange Zikakanye wansi nkusinzire Awukuna mulondo yeye mirembe Chimanyi mkubera woli sebu Emite wana tejinyize Mukama bayuda teba tude Yesu virindi mugwe sebo
Onde kawo siba na manji
Siba woli
Gwe mkubako binema
Siba woli
Emike choche bakuba
Siba woli
Jeji tuwonye vya soba
Siba woli
La baba no wetu akula
Siba woli
Ebya masanyu ya matwala
Siba woli
Wade